mutima gwange
mazima
chichomnaba wera bitte emabegeri jetwava abantu baffe nababatwe saba mutima gwange kwalese nembera mutima gwange ndabayo bwanniba tezimi zine nyingi zefunye tezikwewo wajewezii naye tewandire semalala mutima gwange kwasudde mu buzibu lwaki tewafuga mutima embeera gyeweeyisa terina gyekutwala osaana obeenga muwombeefu ebirungi by'olina kisa mukama yasaasidde lwaki tewafuga mutima embeera gyeweeyisa terina gyekutwala osaana obeenga muwombeefu ebirungi by'olina kisa mukama yasaasidde mutima gwange mazima ochuse nyo ne kumulimu joko na bakozi bakwe kukona na beya yatesa kati oboko kanyo no kusamba no kuba mutimo suse nyo mutima gwange ndowoza wena bite katonda wafele ya tuchamu mberebi kalesiga okulumiza ngoyo nokakana kubanga bamalala tabamanyi lwaki tewafuga mutima embeera gyeweeyisa terina gyekutwala osaana obeenga muwombeefu ebirungi by'olina kisa mukama yasaasidde lwaki tewafuga mutima embeera gyeweeyisa terina gyekutwala osaana obeenga muwombeefu ebirungi by'olina kisa mukama yasaasidde mazima ebyensi mpewo okuba ki ebyolubeerera biryeyo mu ggulu ng'obulamu bwensi bukomye mukama alikulamula kyosiga kyolikungula fuga omutima gwo